kia hiwara, kia ora, nau mai, haere mai, and welcome to Tū Mahana. Mā te huruhuru, ka rere te manu, ko tēnei te mihi. On behalf of the CSO, the creative team, cast and crew, we would like to thank te runanga o Ngāi Tahu, te pūtahitanga o te Waipounamu, te hapū o Ngāti Whike, Creative New Zealand, Christchurch City Council, and Rata Foundation, as well as CSO principal partners Computer Concepts Limited, EV City, and Arvida Good Friends for their generous support, and without whom this would not be possible. Ā ko tata nei, ka timata te whakāri, he oi anō me whakaweto ā koutou wai a pūkoro, ā kia ngā hau te pō. The performance is about to commence, so in preparation, please turn off or silence your mobile phones and enjoy Tū Mahana.